Blog Talk Radio.
Nongere mbahi kaze bakunzi ba radio iteme ikiganiro cyacu rero kuri uyu mugoroba ndagira ngo mbabwire mbere yuko ngaruka mu kiganiro mu mizi ibyo ngira ngo tuvuga tutari butinde cyane ikiganiro kirube kigufi ariko gikubiye muri izi ngingo z'ingenzi ubushize nababwiye ko ndiho nkora itohoza ku kazi gashasha cyangwa se ibyo Jacques Nziza arimo. Jacques Nziza ku bantu benshi batamuzi ni ntabwo aho Jacques Nziza igihe cyose azaba ari rero mu bintu by'u Rwanda muri FPR Inkotanyi cyangwa se n'u Rwanda muri rusange yabaye afite izina rye mu Rwanda yenda bavuga ko atari ryiza gusa ariko n'izina rizwi mu mpande zose yewe haba no gutoza urubyiruko rumwe rw'iyise reza zizi ntore hamwe n'ibintu Jacques Nziza ubwe yatangije n'ibya indoctrination ya Kagame ni Jacques Nziza wari ubikuriye ndanavuga ko atari ubitangiye wenyine kuko yako ni wari ubikuriye yari muri CMI muri DMI mu Rwanda ubu yahindutse Defense Intelligence DI ariko izina rye mu Rwanda mu basirikare mu basivile ahantu hose yarahakandagiye kubera iki atarafite umupaka kubera yarafite yarakingiwe ikibaba na Nyiramongi yarakingiwe mu kibaba na Kagame icyo gihe bari kumwe ariko nyuma murabizi ko nawe ibyo byaje kurangira nabi nta muntu n'umwe wigeze utekereza ko Jacques ashobora kuzahura n'ibyo yahuye nabyo kubera iki Jacques Nziza yari yarubatse nta bintu byose yagendaga no imodoka Kagame yagendagamo kera y'Egypte nawe niyo yagendagamo akagenda nyine nkaho yabuze imodoka kugeza ubwo leta imuhaye imodoka ariko we byabandi basahuye ntiyashakaga yenda yarasahuraga akabika amafaranga ibyo ntabwo mbizi ariko we yagumaga yitwararika ku buryo ngo ndashaka kuvuga ko kugira ngo wumve Jacques Nziza ashobora guhura n'ikibazo na Kagame guhura n'ikibazo kwa Kagame ntibyashobokaga ntibyumvikanaga umuntu wamukozeho yari Jeannette Nyiramongi Kagame kubera yuko yamushyize yarabanje yari yamuhaye mission yubaha Jeannette cyane niwe boss we kuruta yuko Kagame ari boss we ibyo ni ibintu bizwi ntabwo ari byanjye ni ibintu bizwi buri muntu wese arabizi Jeannette nawe akoresha pretext yuko Jacques Nziza ashobora kuba ari umuntu bitaga ko ari umuntu wavuye Uganda ariko mu byukuri abantu benshi baramuze rina bari abantu bavuye mu Uganda bose nabo ntibamwemeraga ko umuntu wavuye Uganda byamwitaga umufumbira bakanavuga ndetse ko n'impamvu yabakubitaga yihanukiriye ari ukubera yuko we nta connection ko na kera baramunenaga no muri Uganda nyine bitwa ko ari umufumbira ngo badashaka ubwo ntabwo bamwemeraga muri bariya abantu ba original bo muri b'impunzi zo muri Uganda ariko nawe abicaraho arabakaranga koko arabarega banda arafungisha Kagame namuha power kandi koko yayimuhaye kubera ko yaravugaga ati uyu we nta nubwo niyonka ntayazababarira Jacques Nziza Jeannette amukoresha gusenya bari abantu iriya connection cyangwa iriya network yabo bitaga ko ari abagande bari abasirikari bose arabateranya bose nta n'umuntu n'umwe yasizinye akorera Kagame pe byose yashakaga ariko Jeannette ari we umugenda umushyize muhunda mu mugongo abantu bose arabasenya rangije Kagame asigara ameze nk'igiti kitagira amashami Kagame ariko nyuma yaho haje kuza amaraporo igihe yamugiye muri yamushyize muri MINADEF kandi nabyo byari influence ya Kagame ndakubwira ngo no muri CNRS hari ahantu babinagwaho babaga byose Jacques yagomba kumenya ngo amakontra yaho yose bayahaye Kagame n'abambarira na Jeannette n'abambarira ayo muri MINISANTE ayo muri CNRS biriya kiriya kigo nyine kirwanya ubwandu bwa SIDA kandi hari amafaranga menshi cyane bashoyemo Jeannette ashaka kugera kuri ifaranga ryose ibyo birangiye bahita bamukubita muri MINADEF kontra zose z'amavuta za byose n'ibindi turutse hirya no hino imyenda y'abasirikari equipment byose amafaranga barakomeza baragavura dore nyine barimo baragura amazu hanze n'ibindi kandi baguze n'ayandi za Dubai na udashobora kuba baragavura pe so kuvuga ko babuze amafaranga na sefite amafaranga yasahuye muri Congo menshi cyane ariko ntanyongera mbi noneho amaze gukomeza kujya ashaka ayo makontra bamujyana muri MINADEF bagiye kumukorera ibintu bimeze nka investigation buriyagiye nako muri muri leta major yagiye kuba uriya bise ko ari umugenzuzi wo muri leta major nicyo cyane kimujyanye Jacques Nziza ahageze batangiye gukora igenzura ry'ibintu byinshi basanga amakontra n'ubundi bari babizi ariko hari hageze ko babona ko hari dosiye amwe Jeannette yewe ndetse bavugamo na Gatera barimo abantu bapfuye bamuzize bazize ibintu bya Jacques kubera ko bageze aho bakavuga bati dore yarasahuye dore n'amafaranga nako ntiyasahuye ntabwo yari ahubwo amakontra yagiye aha abantu bo Jeannette yamuhaye bahita bamuvanaho baramwica arakubitika arabonabona kugira ubwo yatumaga ngo n'umuriyete nakubwiye ati nyabona munsabire imbabazi munsabire randevu afande andebe neza numva ko yari yabuze n'uruhushya rwo kujya muri Kenya kwivuza prostate bangize ariko nyuma baza Jeannette nyine yize ibintu bya psikoloji ari uwamubwiye ati buriya nubwo atayirangije Bujumbura ariko arayizi arakongeza Kagame kandi koko yaramaze kumusiga asigaye hagati gahagaze aho ngaho asiganye gusa abandi areba iruhande ari abantu Jeannette yamubwira ati my people abantu banjye nibo nshuti zawe nibo bantu baguproteja n'abandi ufite abandi kandi koko wene Jacques bari bamaze kubasenya bose iriya network y'abantu b'Ugande Jacques yayikozemo bantu bose abararega narabarega inyoma banda umuntu wese akavuga ati uriya avugana na kana kuriya akora na kana intelligence ya Jacques niri yo kwa Idi Amin bamaze kumushiraho Jacques Nziza nawe bamaze gusanga ko yari amaze kwinjirana muri za dosiye nyinshi cyane z'ubujura, we na Jeannette nabo bagatera abacuruzi n'abadasaza be, baravuga batireka noneho tumukubite hasi. Kandi koko kugira ngo bigaragare ko tutababarira abantu bose basahura, ariko amafaranga yaragiye mufuka w'umukuru w'igihugu n'umuryango we. Jacques Nziza aricaye ararwaye kugeza ubwo uyu munsi yari yarabuze n'uburyo ajya kwivuza, ariko amakuru angeraho avuga ko bageze bakamureka akajya mu Bushinwa, mu Buhindi, ngo barebe ko basanasana, ariko ari uko nyuma aho Jeannette yari amaze kongera kumugarura icyizere, umuti we yawo ukoze byarangiye. Kandi koko ni merci, ni thank you, yarabikoze byarangiye. Ubu Kagame ameze nk'inkone, n'igikone kiri aho ngaho kimasa, kiri aho ngaho cy'igikone, kiri aho kigenda gusa kibyimbye, ariko kiri nothing. Turaza kubigarukaho mu bintu bimwe bigiye bikomeje kugaragarira buri wese. Ariko Jeannette arangije aravuga ati tubabarire Nziza, niwe wadufasha kuri ibi bintu. Arimo arongera mu rehabilitating. Mu minsi yashize rero inkuru nyamukuru nuko yamujyanye muri za Sudan, bamujyohereje muri Sudan. Umugambi mukuru wari uwo kugira ngo bahungabanye umutekano wa Uganda, ndetse no gufasilita amabandi bashobora kuvana muri Central Africa banyuze mu bice bya Sudan, kugira ngo aze ahungabanye umutekano muri Uganda, mu kintu bise ko ari ugushaka abacenge. Kandi Kigali yari yatangiye kwandika iravuga ngo itangira kwandika ivuga ngo hari ngo ukugumuka gushyashya gushobora guturuka ngo muri Uganda bakumuka se gute. Ibyo byaragerageje uretse nyine ibintu byo Jacques Nziza, kandi murabizi ko yabikoze kuva na kera cyane adiringa na Kale Kayihura, ko bavuga ko bafitanye amasano ya hafi cyane, bavukana ariko distant cousin, nako first cousin ni nka bene se cyangwa se bene nyine, ibintu by'ibyo bari barakoze ikintu cyo gucengera muri Uganda cyane. Ibintu yakoze cyane nibyo rero bashakaga kugira ngo bongere ba resume. Sinzi yenda ubu uko biriho bihinduka niba hari icyo bizamara, ariko icyangombwa ni uko Jeannette yari rehabilitatinze Jacques Nziza amujyana muri bamusabira nyine uburyo bamuha akazi yongera abeho za Sudani yo. Kandi nta kintu Jacques ashobora gukoresha ubwenge na rimwe, ikintu cya mbere ari ukumenya ngo afande arashaki, ntashobora gukoresha ubwenge na rimwe afande arashaki. Nubwo babeshya ngo mu gisirikare ngo niko bimeze, ngo ugomba kuvuga ngo sijya gutegeka, ni ibintu biba biri structured buri munsi, biba bizwi ko akazi ka gisirikare karazwi ko gakorwa ibya mu gitondo, ibya nimugoroba, imirimo ibizwi. Icyo bavuga ko ari ukubaha abayobozi ni ibyo ngibyo by'ibintu biri structured bisanzwe bizi, niba ari ukuvuga ngo akazi naka kugenda ni. Ariko iyo bigezaho bakakubwira ngo ukore ibintu bidakoreka, ntabwo ariko kazi k'umusirikare. Umusirikare agomba kugira musimama, agomba kugira icyo ahahagaze, nawe ibyo birazwi. Ntabwo umuntu yakudeviya mu kazi karaho katari akazi kandi kagasanzwe kazi, ngo noneho gusa ngo ujye uvuga ngo njyewe icakanaka ngo ukavuga uti rwose ejo ndakubwira ko nabirangije, gira gutya ndakubwira ko nabirangije. Ibyo nibyo Jacques akora, ni nacyo Jeannette yamushakiraga kandi yaragikoze kugeza ubwo ubu basanga noneho bagomba kugaruka, n'ubundi akaba bagaruka bakavugira bati reka twongere noneho turebe ukuntu twakurehabilitatinga, turebe niba twakongera tukagarura ya sisteme ya total control. Nubwo ihari n'uyu munsi ariko harimo barashaka kugira ngo barebe n'udusigisigi dukeya. Namunyuza by the way, Namunyuza ari mu nzira agenda, amakuru mfite yemeza ko Munyuza ari mu nzira agenda. Icyo ntashobora kwemeza ni ukwemeza niba Munyuza azasimbura Dani, kubera yuko nubwo bishoboka cyane ariko harimo ikintu cy'uko barimo bariho bubaka bagroominga uwitwa Felix Namuhoranye, uwo rero akaba ariwe ngo utegereje kuzaba umukuru wa polisi, kuko Munyuza we barashaka ko bamushyira mu kiruhuko cy'izabukuru. Ntabwo arashaje siko, kuko bashaka ko iyo network yose bayivana mu nzira. Ariko abandi bakavuga bati n'ubundi nubwo Jacques Nziza yagaruka we ubundi ntabarwa mu bantu bavuye Uganda,
we abarwa nk'umufumbira nk'umuntu udafite identity bati ni hahandi baza buyajyamo fitting hariya nta kibazo kuko icyo babushakaho cyose ni kimwe nuko Jacques Nziza ni kimwe na Wirini nk'uko bavuga ngo namuhoranye ni kimwe bavuga ngo Kazura kuri Jeanette we niko abibona iyo dosiye niyibuta nzakomeza kuyigarukaho ariko ubu muri Sudani ubwo byamenyekanye bavuga ko bashobora kumukurayo ariko nibyo yarashinzwe ari uburyo kugira ngo bamurehabilitating barebe uko akora akazi noneho bazagaruke bamushimire agaruke hariya bamuha ibyo bamuteganyirije inkuru ya Jacques Nziza rero nayo basezeraniye niyo nkuru y'itohoza nari mfite uyu munsi gusa yonyine ntabwo izindi ndagira ngo mbanze mpe ikaze pasteur twari kumwe ejo bundi hari Imana Jean Claude noneho ibisigaye izindi commentaire ni commentaire zitari ibyo mu byo kwitohoza tuzifatanye isesengura tuyifatanye ariko mbanze numve ko mufite gatanu kuri gatanu muri studio Pasteur Jean Claude Habimana reka nongere ngushimire kandi ngu ikaze muri Kigali Diteme ngushimire ko wongeye kuboneka tugafatanya ikiganiro kigufi kimwe Pasteur uraho
urabo neza bwana Jean Paul ndagushuruje n'ushoboje n'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi baduteze amatwi muri iki kiganiro
urakoze cyane Pasteur ndagushuruje nanjye kandi nongere ngushimire cyane ko wabonye wigo mwakanye ndagira ngo ntagutindiye rero mite mbanza kuri ingingo zindi zo nagira ngo tuganiraho hari nari maze kubabwira nti ntabwo ngiye guhita njya ku kiganiro cy'uyu munsi ariko reka mbanze nkangurira abakunzi bacu ba radio Iteme ko hari inkuru ya Ange Kagame ndimo gutohoza inkuru ibabaje cyane ukuntu ayogoje umujyi wa Kigali kera nigeze kubabwira ko afata imodoka za se akagenda hagarara afunga imihanda yashyizeho amatara bamwesikotiza ariko ngo ikibabo cyababwira ko ari uko ari imodoka ari we wenyine urimo atari se nuko yagendanaga imodoka imwe gusa yari Range Rover n'izindi ebyiri zifunga imihanda ariko kubera ko abona bataha agaciro nk'uko baba bafunze Kagame acaho akagira complex akagenda noneho ngo agahutaza abantu mu mujyi hose peyaje hariya yaciye ibintu none ubu inkuru ndimo gutohoza nzabagezaho mu minsi ya vuba maze kuyitunganya neza ni uburyo ayogoje ibikorwa by'ubucuruzi mu Rwanda ndetse bimwe bikabaviramo igihombo iyo nkuru ntabwo ari uyu munsi ariko nzayigarukaho vuba cyane abaturage baravuza induru haba mu mahoteli haba mu bucuruzi bundi n'umuntu abantu urabizi ko yabaciye kugurisha imyenda iriya y'iminyarwanda ariko none ibyo ntibihagije ahantu agiye hose ubuzima burahagarara bakahirukana abantu aba ntibishyuze ntibishyure ibyo ariko reka ne kubitindaho cyane kuko iyi ntabwo ari inkuru y'uyu munsi nagira gusa ngo mbabwire ko iyo nkuru ndiho nyibasohoreza n'ufite andi makuru ndetse atwandikira nyandikire nako jyewe by'umwihariko kuri 5083355871 umubwire niba nawe hari contribution ushaka gutanga kuri iyi nkuru 5083355871 kubahamagarira cyangwa se bandika baturutse mu Rwanda ubanzaho rimwe cyangwa police plus rimwe noneho ugashyiraho iyo mibare maze kubabwira reka rero noneho ntabwo mfite byinshi ndi buvuge muri ikiganiro ndashaka kuvuga ibintu bibiri icya bitatu uruzinduko rwa Kagame muri Kenya ndashaka kuvuga uburyo parlema y'u Rwanda imeze nk'ibiragi mu gihe Uganda abaparlementaire bayo barimo barabaza bati mudusobanure turashaka guverinema baze batubwire ku byifungurwa by'umupaka w'u Rwanda na Uganda cyambere bafite impamvu yo kubibaza birumvikana umupaka warafunzwe imyaka itatu irarangiye diplomasi yarakoreshejwe Minisiteri za Foreign Affairs zaragerageje abakuru b'ibihugu bindi bihugu baragerageje biranga bizibuze none birageze aho bafungura biba nkaho ari click imwe gusa. Click imwe gusa. Amakuru mfite yemeza ko Kagame ari we ndetse wakoze etape ya mbere kujya gusaba ko umupaka ufungurwa. Ariko uwaba warabikoze uwo ari we wese. Asaba imbabazi ariko kubera impamvu z'ubucuruzi kandi abaturage arashaka ko amakamyo abona haje. Uwaba warabikoze wese. Ntabwo ibyo ari byo ntabwo nibaza ko uwabikoze wese ari cyo cyangombwa. Icyo ndimo ndeba ni uburyo byafunguwe by'ikitaraganya, izo eforo zose zaragerageje, inyandiko zita hirya no hino, Abanyarwanda ngo bararaswa bafashwe nabi, umupaka ugafungurwa umunsi umwe gusa, abadepite bo mu Rwanda bakaba babaye kirayo. Ndagira ngo mbere yo kwanza ku ruzinduko rwa Kagame na rwo ruhishe byinshi muri Kenya, ariko mbanze mvuge kuri iyi nkuru na Pastor Jean-Claude Habimana. Nubwo twayimaraho iminota nubwo yaba itanu gusa, ariko tubigarukeho Pastor, kuko nubwo bitari guhinduka uyu munsi mu Rwanda, abadepite batangire bakora akazi kabo, birakwiye ko byumvikana ko atari uko guverinoma ikwiriye gukora. Yenda Kagame ntimushobora kumubuza kuvuga ngo ntufungure, ndabizi ko ubwo bubasha mutabufite, ariko ntimushobora no gusaba n'intumwa ya guverinoma muhamagare na Vincent Biruta wanditse ririya tangazo ukamubwira ati ko mwashyira itangazo hanze mutubwire umutekano w'abanyarwanda noneho uri garantide, ntabwo bazongera gukubitwa nk'uko mwabivugaga, mutubwire ese ikibazo imbogamizi mwari mufite zavuyeho, ese byaciye muzihenze. Nta muntu ushobora kubaza icyo kibazo. Ariko nk'uko nabivuze ubushize, Kagame ibyo ngibyo ntabwo ari cyo, ntabwo mu Banyarwanda ntabwo turabizi ko ntacyo bimubwiye, kubera ko kuri we niwe igihugu, ibyo ashaka nibyo bikorwa, abandi mubereyeho kugira ngo muproteje ubutegetsi bwe gusa. Nk'uko nabivuze muri aka ka audio ko bakunze kwitira kuvuga ngo leta ni jyewe, nta leta nta jyewe, ntabwo ari ibintu bibiri bitandukanye. Mwongere mukumbi tumva mukibuka,
leta c'est moi.
Kubera ko nta ushobora kumubaza ni jyewe, nshobora kuvuga nti uyu munsi ndafunguye birabaye, ejo ndafunguye cyangwa ndafunze birabaye, ntawubaza ntanumwe. Pasteur Jean-Claude Habimana, ntabwo nshaka ko dusubira muri analyse z'uko umupaka wafunguye cyangwa afunguye, ariko kubona abadepite b'Uganda bashobora kubaza, ntabwo ab'u Rwanda bashobora kubivuga batari ko hari, niko abadepite bahandi niko bakora, bakora ikintu cya accountability, barabaza inzego za leta zikabasobanurira kugira ngo n'abaturage ubwabo babibonereho. Ni nako ubundi nicyo bimaze, nibita ko ari abarepresenta, ni naryo abatari abatitwa abadepite, abandi ahe abundi babita abazina yuko ari abarepresenta, representa kuko bagomba kugenda bahagarariye abaturage, kuko abaturage bose ntabwo bajya muri parlement, bahagarariye nde, kuki batumva ko bafite kandi nabo iyo bayamaze mu Rwanda nabo baravuga ngo abadepite ngo biyamarije ngo karere ka Kicukiro, akarere ka Gasabo, abandi bavuye Byumba, kubera ko bashaka gukora iyo setup yo kwerekana ko ariko ko bafite ari abarepresenta. Pastor, ibi bintu ndabizi ko nk'uko nabivuze ntibihindura icyo ari cyo cyose, ntabwo abadepite batangiye gukora akazi kabo uyu munsi, ariko nibura bazavuga bati bazajye aho bari banyirakigage bajyagenda barebe biciragura biseke bavuge bati kwa ubwoko bw'abanyarwanda, we let them down, twarabahemukiye, ntabwo twakoze icyatuzanye. Pastor,
urakoze bwana Jean Paul, ntabwo navuga byinshi kuri icyo kibazo cyangwa se iyo myitwarire ya guverinoma yacu cyangwa se parlement yacu mu Rwanda ugereranyije no mu karere.
Umbabarire yenda nawe ushobora kuba ari ukwibeshya, ntabwo nibaza kuvuga ko ari iyacu nawe urimo, kuko nizera ko itaguhaga yenda ni imvugo y'ikinyarwanda wibagiye umaze kuvanara nawe kuko ntabwo ari iyacu, cyakora ni iy'u Rwanda n'abanyarwanda bari mu gihugu.
Yeah. yego niko bimeze rwose rakoze kungarura nka icyo kinyarwanda nico cyari kingoye ariko umuntu ara kujya kubiba kubagereranya wende ka tubagiranye na n'inteko cyangwa se intumwa za rwanda mu bugande sino mu bugande gusa buriye na karere mu rusange inteko nshinga amategeko zirakora zikora akazi kazo muri kenya niko bigenda Tanzania niko bimeze yewe na Congo hangaha mujya muyibona ko mu ntare ya Kivu ukuntu bigenda inteko ishinga amategeko abadepite barahaguruka bakabaza ibibazo hanyuma n'u Burundi nuko ikibazo cyo mu Rwanda rero ni ubudasa nyine wa mugani wabo ureba ubundi uko abadepite babagiyeho ababo mu Rwanda ntago batorwa wenda mbivuze gutya bagira ngo ni ukugoreka amagambo ariko siko bimeze ndabivuga gutya impamvu badatorwa nuko bakina ikinamico y'amatora ariko abatorwa babazwe cyangwa se abahabwa imyanya babazwe ari abanyura mu matora ari n'abashyirwaho n'ububasha bwa perezida byose biba bisa nuko bikorwa mu buryo bunyuranye gusa nuvuga ngo rero ab'Ubugande abadepite b'Ubugande bakorera abaturage kuko baba babatoye yewe uko bitoresha usanga baba bavuye muri izo ntara zo za Uganda bakazamuka bakarinda bagera mu nzego z'igihugu bakemezwa kandi rwose pe baba babahagarariye bafite ubwisanzure mu Bugande rero bwo kuvuga icyo batekereza mu buryo bwa politiki rwose abagande bakora bisanzuye ntibatinya kuvuga icyo batekereza kandi n'ibijyanye n'amategeko barabimenya bamenya ukuntu bikorwa bakamenya aho bitandukanira bakamenya uko bashobora kuvangura inzego bashobora kuvangura ibijyanye n'amategeko n'ibijyanye n'ubuzima n'imibereho isanzwe buri rwego rero ntago baruvanga n'urundi kandi byabara bisobanukiwe ikindi ni abahanga iyo urebye mu nteko zose zo muri aka karere kacu ndavuga akarere k'iburasirazuba abantu bahagarariye abaturage cyangwa se izo nte abo badepite izo ntumwa za rubanda babajijutse bafite ubumenyi bw'ibanze kandi n'abadafite wenda amashuri ahambaye bahabwa amahugurwa ahagije azatuma babasha gukora akazi nk'abadepite koko ni nayo impamvu usanga izo nteko zijya zitumiza abategetsi muri guverinoma muri kabinete bagatumiza yewe n'abaperezida bakajya kwisobanura ibyo rero ni umuco ubundi ni umuco wa demokarasi ariko iwacu ntibikunda kubera yuko ni igitugu ukurikije uko bashyirwaho n'uko bakora intumwa za rubanda zo mu Rwanda zikora nk'abaja n'abagaragu baratumwa na leta baratumwa na Kagame cyangwa se n'urugo rwa Kagame bahagarariye inyungu z'abantu ku giti cyabo bamwe ntabwo bahagarariye abaturage hariho ingero rero zigaragaza wenda ko umuntu yabyemeza wenda nabo bashatse guhakana bayivuga mu magambo ariko bakabagira ngo ibikorwa ubwabyo nibyo bigaragaza aho itandukaniro riri inshuro nyinshi mu Rwanda haba ibibazo by'abaturage abaturage bagira ibibazo ndetse by'ingutu ibiremereye nicyo nshatse kuvuga byakagombye gukemurwa n'inzego zibifitiye ububasha ndetse hakinjiramo n'abadepite cyangwa sena mu bibazo by'abaturage uko biremereye urugero ibibazo abaturage bagira bakabona ko bahungabanyirijwe uburenganzira bikabageraho ari uko hirengagijwe itegeko nshinga ry'igihugu inteko yagombye guhagarara aho hantu ku buryo isigasira ubwo budahangarwa bw'itegeko nshinga ariko siko bigenda murabizi abaturage aho basenyerwa abamburwa amasambu abamburwa amazu itotezwa ryo hirya no hino gufatirwa ibyemezo bihutiyeho batakanguriwe gucibwa amande gufungwa kuburirwa irengero kwicwa se murabizi aho bijya biba mu Rwanda biriya ni ibibazo biremereye byagombye gutuma inteko igira ikibaza guverinoma cyangwa inzego ziba zishinzwe zigendanye n'ibyo bya n'ibyo bibazo biba byavutse ariko ntago ariko bigenda mu Bugande rero ho biratandukanye mu Bugande niyo sinzi reka mvuge wenda kugira bwihuse muribuka ko hari igihe higeze kubaho ubushyamirane cyangwa se imyigaragambyo ikomeye noneho leta cyangwa se polisi igakoresha ingufu z'umurengera mu guhagarika no guhosha imyigaragambyo mu Bugande higeze kubaho mu gihe cy'amatora yarashize iyo nibuka ni mu gihe cya Bobi Wine ariko na mbere mu gihe cyiza besigye naho byabagaho ariko inteko y'Ubugande yazamuraga ibibazo igatumiza inzego z'umutekano mu kwisobanura impamvu bakoresha imbaraga z'umurengera mu guhutaza abaturage kandi bafite uburenganzira bwo kwigaragambya ibyo sinakwirwa mbisubiramo murabizi ko byageze aho bigira n'ingaruka kuri Kale Kayihura akarinda ava muri polisi ava ku mwanya w'ubuyobozi bwa polisi muri Uganda bivuga iki bivuga yuko ahandi inzego zirakora nubwo wenda badakora ngo bibije na kwijana ariko iby'imanze babikoraho mu Rwanda aho rero siko bimeze abantu barataka ko baburi birengero abantu barataka ko bishwe barataka ko bakoreshejwe imbaraga z'umurengera n'ubu hari n'ibindi bibazo birimo bikoreshwa by'imbaraga inzego z'umutekano zinjiye mu kibazo cyo gukingira abaturage ku ngufu biriya byose ni ibintu bigaragaza neza ko inteko idakora mu Rwanda icyo bakora abanyirakigage ni ugukora amabwiriza avuye inda kwa Kagame cyangwa se avuye kwa Jeannette Nyiramongi nta wundi bakorera iriya nteko nta kindi ikozeho nta n'uwundi ikorera ni Kagame n'ikimenyimenyi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi murabyibuka ko iriya nteko cyangwa se inteko yariho icyo gihe nibo bahinduye itegeko nshinga bashaka ko Kagame yiyamamaza akazaba umwami w'u Rwanda cyangwa perezida w'u Rwanda agategeka kugeza twari tugiye ubuziraherezo niko nanjye mbyemera ndavuga igihe azapfira ariko bamuhaye uburenganzira bwo gutegeka kugeza mu 2034 ni ukuvuga ngo rero ibintu byose biba bizanyuramo aho ngaho muri iyo myaka uko manda zihinduka kunyamanda ihinduka yiyongeza indi hazabaho isesagura ry'umutungo gusa ariko ubundi ntago azaba ari amatora ni ikinamico rero birababaje kubona abanyarwanda bo badahaguruka ngo babaze ibibazo by'umupaka urugero iki kibazo cy'ifungwa ry'umupaka uribuka ko ari u Rwanda rwafunze umupaka ubwa ntibigeze gufunga umupaka inteko nshinga amategeko yo mu Rwanda niyo yagombye kuba yarazamuye ikibazo igatumiza muri kabineti ababishinzwe bafite inshingano babifitemo inshingano mu bijyanye n'imbibi z'igihugu ariko ntago babikoze ikintu ubikora ubibonera muri Twitter zabo njye hari igihe nyangira umwanya nkakurikira Twitter zabo badepite usanga igihe cyose ni ukogeza ni ukushyigikira kanaka yavuze ibi yavuze neza cyane rwose yavuze ni inyamibwa icyo gitekerezo ni inyamibwa ni abantu bari aho batagira comment ishobora gutuma icarenjinga icyakozwe n'ahubwo ni abantu baba basingiza ingoma kandi benshi uko ubibona Twitter zabo hari igihe batazi n'ibyo ari byo hari igihe basingiza ibintu nko kogeza ikipe y'umupira utazi n'iyo ariyo n'uko ikina abenshi abari aho gusa ari bakazitereyemo niko mbyita ariko kuko ari uko nguko baba barashyizweho nyine abakorera shebuja bamushyizeho abavuga ati umwanya bampaye ntago nubwo bavuga ati bampaye umwanya wo kuzahagararira abaturage cyangwa guhagararira uyu mwanya uremereye gutya nagerageza kugira icyo nakora kugira ngo mfashe igihugu n'abanyarwanda ikada abikora azi ko agomba kugira icyo akora kugira ngo shebuja ari we Kagame n'umuryango we bamurebe neza icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane so kugereranya inteko ishinga amategeko y'u Rwanda rwa Kagame ukarugereranya n'izindi nteko ishinga amategeko ziri mu karere ni igisebo ni nko gutuka izindi nteko abanyarwanda ngiye ku bwanje mba ndambarase kumva ukubona ukuntu urwanda rwitwara mu nzego zose zidakora zikorera umuntu umwe gusa zikora ibindi zitagenewe umuntu akitwa kari ministre ariko akaba ari nk'umuntu umuboyi adashobora gufata icyemezo ari umudepite adashobora kuvuganira umuturage yewe na bene wabo ahagarariye bakarengana bareba ariko ntashobora kubakora ntashobora kubavugira bariya inzira nteko ishinga amategeko zifite amakomisiyo atagira ingano bose ujya kumva muri komisiyo batangiye ngo bageze ngo mu Ruhango ngo babonye ibibazo ngo biteye gutya ngo abaturage basanze hari abantu bakirana n'amatungo ngo ibintu ngo barasanga minisiteri bishinzwe ngo kuba yagira ibisobanuro bitanga biriya bintu iyo mubikurikiye mubona kuko hari igisubizo bitanga babitangaza gusa ngo bumve ko bakoze ariko nta kintu bihindura ku buzima bw'abaturage nta kintu bihindura mu mibereho y'abanyarwanda kuba abanyarwanda kuba barabujijwe kujya mu Bugande kandi cyitwa ko umupaka wafunguwe inteko yagombye kuba yaratumije nka minisitiri ushinzwe ubanye n'amahanga urugero iki ni ikintu cyagombye kuba kirimo gisobanurwa ariko ibyo ntabwo bikorwa Ubugande ahubwo bwo buratangiye bati mudusobanure bafite uburenganzira bakorera abaturage baravuga bati nimutubwire habaye iki byagenze gute byaciye mu zihe cano ibyo ni uburenganzira te bahagarariye abaturage b'Abagande kuko barakeneye kubona ibisobanuro bihagije kuko ni intumwa z'abaturage kugeza kuri uyu mupaka wa hariya ka Gitumba ndetse na Gatuna urakoze cyane ndumva aricyo nakivuga
ariko ndagira ngo ntabwo urakoze cyane uranyumva
ndakumva Jean Paul
urakoze nagira ngo iyi nkuru nyine nk'uko tubivuga tuye kuyitindaho tukomeze gusa hari umukunzi wa radiyo iteme wanyandikiye avuga ati ntimunakomeze kubita intumwa za rubanda ati izina ribakwiriye ni intumwa kuri rubanda kuruta ko ari intumwa za rubanda kandi uretse ko numvise biri bishekeje binatangaza ariko niko kuri kuko nibo batumwa kuri rubanda kuruta ko bo baza kuhagararira rubanda ibyo rero niryo jambo bwaryo warikoresheje kwita intumwa ya rubanda warangiye gukora ibintu nkabiriya rubanda rukeneye kumenya ibyari byo ibyavuye muri iriya mipaka cyangwa icyatumye bafunguwe ariko uretse nibyo noneho n'igihe bavuze ko bafunguye ntibafunguye n'urwo rubanda narwo ntirushobora no kubaza bati none se ko muvuga ko mwatubeshye ko mwafunguye mwaranditse n'amatangazo n'ubundi bikaba bikiri hahe izo ntumwa kuri rubanda ntizishobora kugira icyo zibivugaho ariko impamvu navuze ibijyanye n'iba badepite b'u Rwanda n'aba Uganda ku bibazo by'imikorere ya accountability no kubaza leta nuko ntaho bahuriye ntabwo ni nko kugereranya genda ni nka sumbirigi n'itungo rirerire nk'inka cyangwa se ry'isumbuye kuko ubiragaragara ko nivo yabo y'imyumvire cyangwa se no kumenya ibyo bakora biratandukanye cyane nuko impamvu nabivuze nuko bafite ikibazo kimwe ni myitwarire kuri abo badepite bombi ku kibazo kimwe nkavuga ni nibura ahangaha ntibanareba akavuga bati twarasuruye koko reba abandi barabajije nibura twebwe kubaza hari icyo twaje hari ikibazo byabitwaye nabo bakabaza yende bikarangira aho ngaho barangiza bagakoma mu mashyi nk'ubugihe kabarebe yigeze kuza mu maji bati ni na def bayibaje bati amafaranga mukoresha byandi babeshya bya accountability imbere ya budget bati bije ya Minadef ngo bohereje abantu aragenda azana na mushiki we bicara hariya bati rwose tumeze neza capacity building icyo gihe yarakiri minisitiri wa MOD arangije ati ubu ndetse n'ikimenyimenye ati WFDR nubwo yatera ati ndabarahiye ati nta n'iminota itanu yamara ku butaka bw'u Rwanda abantu ngo kweci ubwo bakavuga bati yadusobanuye bakaba satisfied bagaseka bakigirika aho ngaho mu ntebe naho ubundi si ukuvuga ngo hari icyo baziga uretse kubahema yenda bakareba ko abandi ni mu kibazo kimwe umupaka n'umwe ikibazo ni kimwe imyaka bamaze ntabwo ari umupaka wa Sudani na Uganda no turavuga ku Rwanda reba ubwo abandi bitwaye reba nuko abandi bitwaye yewe n'ejo ubundi bashyizeho bije
abadepite b'Ubugande bananirwa baravuga ati ntago dushobora gupasa aya mabijingana gutya kandi habona ba NRM batayitora ko kine bisobanuro batayitora bakine bisobanuro bihagije kugira ngo barebe uburyo ayo mafaranga ashobora gutangwa ibyo rero nicyo cyatu nyine mbigarukaho kubera ku kibazo ni kimwe mupaka umwe ariko abacu bameze nka za kadahumeka gusa ziri hariya babaye nk'ibirage reka mve kuri iyi nkuru ariko tukivuga kuri iyi mina nshatse kuvuga kuri uruzinduko rwa Kagame muri Kenya ariko kubera ko wari uvuze iby'amatora ikintu cyabyenda gusata kindi cyabaye umunsi mu Rwanda ni inkuru yasohotse mu mvaho nshya irababaje irashekeje kiranababaje kubona bya bindi byo kunya ko nk'abanyapolitiki abanyapolitiki bakwiriye kuba bumva icyo uko urubyiruko rwacu rumaze kwangirika nako rwangiritse kera ariko nigaruriro kuko rikaba ridahari urubyiruko ngo rwavuze ko rushaka ko Kagame yongera kuruha andi mahirwe kuyobora igihugu nyuma ya manda y'imyaka irindwi yatangiye muri 2017 ngo urwo rubyiruko rwavuga ko imyaka yihuta vuba nk'umuyaga kuko rubona ndi iyindi manda isigaje hafi imyaka ibiri gusa Kagame ngo kandi yari imakaje imiyoborere n'intangarugero ngo mu gihugu imbere ndetse no mu ruhando mpuzamahanga ngo yongeye kwiyamamaza byaba amahirwe yo kumutora no kumushyigikira muri manda nshya izajyana n'ingamba zigeza ku Rwanda ku cyerekezo 2050 icyo gihe muri 2050 Kagame azafite imyaka ingahe imbere ifite nka 90 hari urumva ibyo barimo kuvuga rero ikindi cya kabiri ni uko ikindi cya kabiri ni uko kuri Kagame njyewe reka babwire kugenda gusukira aha ngaha pasiteri mpinde nguhana ijambo iyi nkuru irashekeje cyane kubona nka Kagame nako nk'urubyiruko ruvuga ngo barashaka ko bageza ngo mu cyerekezo cya 2050 urumva nirwo rubyiruko nirwo ruzageraho ngaho rufite ibintu mu maboko kuko byakabaye bigenda ariko ndabyumva neza ko baraho bavuga bati tuzamuherekeza kandi banza hano habyare mana yari mfite indirimbo ivuga gutya tuzamuherekeza habyare imana n'umugore kuri yabiho 2050 tuzamuherekeza n'uyu nawe barashaka kumuherekeza azajya agenda asinzirira kuri za podium nka Mugabe bakurura hariya ariko let me ask reka nkubaze pastor n'ukuri tujye tuva no muri politique yenda tujye mu buzima busanzwe ninde wanezezwa uretse umuntu w'umukuru w'igihugu waba udafite ubwenge cyangwa se n'abayobozi nyankunda kugaruka ku bantu b'inkotanyi bavuga ko barwanye bashaka ubwigenge ubwisanzure kwishyira ukizana ndabyumva ko mugihe nawe ubwabo batishyira bakizana ntibashobora gutanga ayo mahirwe ku gihugu ariko bottom line cyangwa se muri mu ijambo rimwe njyewe ngaruke kuri iyi nkuru y'uru rubyiruko hagati ya Kagame wumve ko ni imvugo yamaze guhengama politike y'u Rwanda no kugira ngo uzamenye tuzamenye aho dufatira cyangwa dutangirira ntabwo bishoboka ni impossible kuko ubundi nk'aba bantu wagombye kuvuga uti bize amashuri n'urubyiruko baracyafite imitekerereze iri fresh ariko nibo bantu bari content banezejwe cyangwa se bari satisfied na mediocrity niba niko nabyita mbese na n'ubuzima barimo batwaho tuvuga iby'Ubugande badashobora no kwambuka umupaka badashobora kugira uburenganzira bwo crossing a border badashobora kumva hari n'icyo babaza ku gihugu accountability kuri guverinoma yabo ibyo byose mu gihe biri aho bo bakavuga ko Kagame ngo yarakwiriye kubaha amahirwe yo kugira ngo bongere ngo bamutore sivupure iyi nkuru ntabwo ari igihuvuze ikinyarwanda kibi ngo barashaka Kagame amaha amahirwe yo kubatora ubundi mu bihugu bifite demokarasi ibihugu bigira amatora cyangwa se nk'urubyiruko rundi rwa nk'urubyiruko rw'Ubugande n'ahandi ni mu za Kenya n'ahandi bo baravuga bati Kagame n'ujya kubaza ngo abwiye ati mumpa mahirwe mbayobore ntabwo ari abasore ntabwo ari urubyiruko rujya kubwira ngo duha amahirwe yo kugutora to cast a vote tutere igikumwe duha amahirwe tuguterere igikumwe bibiri ntabwo ariko bigenda ni the other way around ubundi umukuru w'igihugu arababwira ati dore ibyo nakoze murebe nibyo ngomba kubagezaho muri demisten kandi nk'uko muriho mubivuga mumpa amahirwe akayabasaba iyo ubona urubyiruko rw'u Rwanda nta nubwo ari none hari n'ababandi twavugaga ngo ni abantu babaye mu bwami bazi gucinya inkoro bagenda bavuga ati nyagasane uru ni urubyiruko ruvuga ngo duha amahirwe yo gutera igikumwe ku izina ryawe niki kintu kirenze niki kintu ushobora gusobanukirwa n'iyi mvugo y'abo rubyiruko antuka ntabwo gihe nshobora kubyumva ukuntu umuntu nk'uwo nguwo nawe ndavuga kuri Kagame ubwe nawe nk'umukuru w'igihugu ese ibyo bintu byakunezeza kuko bikandikwa mwumva aho nshya ngo duha amahirwe yo gutora ukumva ngo uyoboye abantu uyoboye lemut uyoboye intama uyoboye iki wagombye kumva umwara nawe ugira isoni ukavuga uti yewe abanyarwanda nta bantu barimo ni ukuri ntabwo byaguhesha ishema uri umuntu ukunda u Rwanda n'abanyarwanda mpa amahirwe nyakubahwa perezida nongere ngira amahirwe yo kongera nka gutenga utera igikumwe ku izina ryawe mbere y'izina ryawe ku gipapuro nzapfe mpfane umutima unezerewe pasiteri mu magambo make hanyuma nsoreze kuri ya nkuru y'urugendo rwa Kagame rw'umunsi umwe hariya muri Kenya kandi izera ko nabyo ndibuze gusaba kwavugaho nk'iminota mikeya maze tuve muri studio tutarambiranye ijambo ni ryawe pasiteri
urakoze cyane bwana Jean Paul biragoye kugira icyo umuntu avuga kuri ibi noneho byo hari ibintu bibura uruvugiro ama nkunda kuvuga ko twagushije ishyano u Rwanda rwagushije ishyano twagize ibyago mbona byihariye tutabona ahandi cyane nubwo hari aho bijya gusa n'ahandi byagiye biba ariko iby'umwihariko u Rwanda rufite umwihariko warwo iyo ubona urubyiruko nk'uru nguru ruvugwaho cyangwa ruvugirwa aya magambo inkuru igasohoka mu kinyamakuru cya leta iteye kuriya usanga okay umuntu ashobora kufata kugira ngo byorohe umuntu ashobora kuvuga ko babavugiye ibintu batavuze ariko nimba ari byo bavuze koko ntabwo bitangaje kuko ni rwo rugero FPR igezeho niyo ndorerwamo niyo produit niyo outcome y'ibyo bakoze imyaka 20 hafi 30 bamaze ku butegetsi igisubizo ni iki ngiki ukibona kubona urubyiruko ruteye gutyo haya tugereranya u Rwanda na Korea y'Amajyaruguru ariko ngira ngo byobo bafite leta isobanutse mu gitugu cyayo irazwi no mu ruhando mpuzamahanga ariko u Rwanda rwo ikibazo cyabo bitwa ko ari igihugu kiyoboye cya Repubulika ishingiye igendera ku mahame ya demokarasi nk'uko tuyumva ariko ntabwo biba byumvikana ukuntu ushobora kuba ufite leta igihugu kikakunanira kugezaho ibintu byose nta ubona nta kontrole bihari reka nkubwire dufite ikibazo cy'uko bikomeje gutya tageze impinduka ibaho igihugu cyazageraho kigata umurongo burundu se umurongo kuwuta kuko nta n'uwo bafite gusa bafite aho biyerekeje ahubwo bya buri garuriro noneho ubwo igihugu kikazatwarwa n'abandi bashobora kugitwara ni ukuvuga ngo u Rwanda rwasenyuka rukisenya noneho guhinda ibihugu duturanye bikaba bamwe bafata igice runaka ikindi gice kugira ngo kuko cyaburu ukitegeka cyaburu ukiyobora ko ubuyobozi bwashira reba noneho urwo rubyiruko mu myaka 30 iri imbere niho bazaba ari muri izo nzego zifata ibyemezo bazaba barimo aba ministre bazabamo izo ntumwa zitwa ko ari za rubanda tuba dufitemo abadiplomate bashobora kuzabana no mu bindi bihugu baruhagarariye u Rwanda wakwibaza uti koko aba bana b'uyu munsi ejo hazazanga bameze gute
bahagarariye u Rwanda nk'uko nyine muri ubu buryo urumva nk'uwo bamujyanye guhagarara u Rwanda
muri ubu buryo bwa Kagame nyine
iyo myumvire niyo ngiyo cyane
nukuva rero nimba bashaka kumuherekeza nk'uko Habyarimana we baturage bamuvuga ngo bazamuherekeza mu nzira y'ukuri ngo igana ku majyambere na Kagame ngo bashaka kumuherekeza ntabwo ibyo bisabirwa uburenganzira ahubwo bakabimuririmbiye bagakorana imansiyo kuko Habyarimana bayimukoreraga Kagame ntabwo akwiriye gusabwa ngo tubwire uko tuzagutora ngo tubabarire tuzagutore tubabarire ntabyo kubababarira ibintu byo wenda aho urubyiruko rwo rwagumye ikoresheje ubutsi bamwe barangije za kaminuza mu Rwanda nubwo tuzi n'imibereho yabo ko ibayeho nabo ngabo baba barimo babaye abayaya n'abakarani kuko nta kazi gahari barimo baragerageza kwibeshaho ngo barebe ko bwacya kabiri ariko ubundi ahandi umuntu wize agashishoza akajijuka ubumenyi wize icyo bukumarira ni ukubasha no kwibaza ikibazo byibuza kimwe gusa ikintu cyose ukajya ukibazaho ngo kuki nimba warize ugasobanukira ukaba utibaza ngo kuki ikintu cyose ngo ubashe kukibaza impamvu yacyo kwiga byaba byaratumariye ikize aho urwo rubyiruko kwiga byaba byarabamariye bagomba kumenya ngo kuki tubayeho gutya nta kazi gahari barimo barahamagara Kagame ngo yongere yiyongeze indi manda nta kazi yabahaye nta mirimo y'ejo hazaza barimo bababwira ngo bihangire ntayo bazahanga bafite nta bushobozi igihugu kirakennye inzara irakomeye iraca ibintu imipaka irafunze urwo rubyiruko rwagombye kubaho urwo rwibaza ejo hazaza ngo ejo nzamerane naho ibintu byo kuvuga ngo barashobora Kagame ngo abamarire iki se ko nta n'icyo abamariye Kagame afite abantu afite icyo amariye we n'umuryango we n'agatsiko ke iyo ni network ye yubatse bafite uko babayeho ariko abo bandi bavuga iyo mvaho nshya yavuze ntabwo yavuze abana ba Kagame yavuze abana b'abanyarwanda b'urubyiruko babayeho bate bari mu biyobyabwenge bafunzwe za Iwawa bari mu bigo kwa Kabuga bari muri mageragere turimo ejo bundi haguyeyo Jay Polly we nawe yari mu rubyiruko muri mageragere urambwira ngo urubyiruko mu Rwanda rurasaba Kagame baramusabamo iki ko ahubwo ari ukurindagira igihugu cyagize ibyago abantu bakorewe iyo za bwonko ku buryo n'urubyiruko noneho ruriho rutazi u Rwanda ni iki ruriho rutazi ubutegetsi ni iki rutazi uburenganzira ni iki bataza amategeko abareba n'abarengera baraho gusa abantu bose bari muri muzunga cy'abarwayi isereri ku buryo batamenya n'ibyo basaba n'ibyo bavuga na FPR rero nayo twita noneho yo kiri kuri ubutegetsi ntigira isoni zo kwandika inkuru nka ziriya mu binyamakuru nk'imvaho rero biteye isoni ugahitisha article nk'iriya igasohoka buriya bo bumva bavuze neza urumva rero byerekana ko na FPR ubwayo yamaze kugera ahantu idashobora kuba yamenya icyo nakwita sanse y'imiyoborere ikintu cyitwa leadership cyarasenyutse kandi rero ni mu gihe nimba Kagame ari we uyoboye u Rwanda akaba atekerereza buri muntu wese kuva muri nyumba kumi akayinagera mu biro bye muri perezidansi abatekerereza abantu bose bo bagera babujije gutekereza nta kuntu utabona urubyiruko rumeze gutya ntabwo bitangaje twararigushije twagize ibyago mukanya avugaga nziza Jacques Nziza ni kuriya nyine wavuze wamuvuze rwose amuvuze ukuri ni kuriya niko kazi ke abamuzi benshi bamuzi ku gafuni nyine we na Dani Munyoro ariko kugira igihugu kirimo abantu nk'abariya bafata ibyemezo bashobora no kujya gukina amakinamico yo kujya guteranya no gushwanisha ibihugu by'ibituranyi nka Jacques Nziza uramwumva ko n'umuyaya sinzi ntabwo nkimenya neza ikinyarwanda ariko ubwo ni nk'umuboyi ya umugore umukobwa cyangwa umugore aba ari umuja nari ngiye kubishyira mu mugaragu ariko umugaragu burya baniyubashye bariya ni ababoye noneho umukobwa n'abagore bandi bakaba bayaya kuko nicyo bakora nta kandi kazi ni ugutanga amabwiriza barayahabwa bo bakajya kuyaha abandi bakuriye ariko bo ntibashobora gutekerereza igihugu oya n'abayaya n'ababoye ubwo rero Jacques Nziza ni ibyo bintu bavuze by'ubucengezi ni ikintu amazemo igihe kinini n'uburambe amazemo wenda nuko bitagiye bijya ahagaragara cyane ariko nawe ari muri dosiye y'i Burundi mu bagiye gukora irya kudeta yo mu 2015 ubucengezi ni ari mu bantu babukoze gucengera igihugu cy'u Burundi bakajya gukora ikintu bita ikinamico bagaragaza ko Burundi bufite jenoside ubu ni umugambi yafatanyije na bakabarebe byose birazwi wenda abari hafi n'inzego za gisirikare barabyumva ni ibintu rero asanzwe azi iyo wumva muri Zaberi iyo wumva ahantu muri Congo ahantu ngo abaturage ngo bishwe batemaguwe bya ibindi mu minsi ishize bavuga ngo bashaka kwerekana ko interahamwe ngo zikiri zirimo kwica abaturage b'abanyekongo ngo bagiye gutabara bakiri muri bya bindi bya umoja wetu n'ibindi na za operasiyo kimya n'ibindi ubwo bashaka kubikora ni Bugande rero kandi si ubwa mbere barabigerageje ubushize barabahandura ya mavunja ariko infiltrasiyo bari bayikoze bivuga yuko u Rwanda ruri mu kaga gakomeye kubera ko dufite abitwa ko ari abategetsi bayoboye ruriya Rwanda kandi ari aba mu Gifaransa ni abakriminele nta kindi kintu dushobora gukuramo uretse kubona kubera igitugu n'imbunda bayoboresha abanyarwanda kubona urubyiruko nka ruriya rusingiza ingoma bakabyina za animasiyo bakigaragambye ari uko FPR babwiye kujya mu muhanda hanyuma ubundi bagaceceka wigeze gukomoza ku ijambo ngo inkotanyi ngo utangazwa n'ukuntu inkotanyi iri muri kiriya gihugu yarwanye uko yifashe cyangwa uko ibibona n'uko imerewe abantu biga ko barwanye ngo barwaniye uburenganzira nk'uko bivuze ati uburenganzira ni ubuhe ntabwo Jean Paul urabizi neza ko muri ya Rwanda umuntu arajya mu cyumba cye akirinda no kuvuga kuri telefone ngo inkuta zirumva iyo ni inkotanyi yarwaniye bwa burenganzira nimba umuntu adashobora kuvugira iwe icyo ashaka n'ikiri ku mutima mu cyumba cye muri saro ye mu ruganiriro n'ahandi bashaka kumbwira ko amaraso yamenetse kuri urwo rugamba rwo kwibohora yamenekeye iki uwarokotse se we akaba ariho ari rwo bategetse igihugu cy'u Rwanda bategetse iki mu minsi ishize nkunda n'ijambo nkunda kuvuga wenda ryo ryumvikana wenda bakunda kuyikunda rikunda gukoreshwa mu gihe mu bintu bya ekonomi cyangwa mu bintu bijyanye n'amafaranga n'imitungo ariko FPR iri bankrupt FPR yararangiye iri mu gihombo niko nabivuga iri mu gihombo gikomeye kuko nta kintu na kimwe mu ngingo biyemeje gukora yigeze kubaho ubwayo yarashimutswe n'abayishimuse ni amabandi ni abajura bayoboye igihugu nk'aho ari akarima k'urugo rwabo ngiyo FPR nta kindi rero dushobora kwitega ikintu dushobora kuzakuramo ni kimwe ni uko habaho impinduka FPR ikava ku butegetsi hanyuma hakajyaho ayandi mashyaka afite abandi bayobozi bashobora kuba batekereza kandi barahari abanyarwanda barahari bashobora guhindura ibintu bakabishyira mu buryo hanyuma FPR umurongo yataniyemo ho ntizagaruka izasubira inyuma ahubwo izasenyuka nk'uko MND yasenyutse urakoze cyane
urakoze pasiteri
nabonye akanya ko kugira ngo nibutse nubwo iyi ndirimbo ntahehuriye na n'iki kiganiro ariko nabyo nibya bindi byo kuvuga nyine ngo abaturage nyine akazi kabo no guherekeza abadictateur ntabwo ari ukureba inyungu zabo nahite numva ka karirimbo ariko ntabwo nkakina kose kandi ntabwo ngafite muri studio ariko no kwibukiranya no guherekeza n'abanyarwanda n'intore hamwe nabo nuko no guherekeza kuko nta ruhare bafite mu kubaka igihugu cyabo ahubwo ni ukugenda nyine basunika bajya inyuma baherekeza uriya uherekeza ntabwo baba bajyana bajya banabivuga mu kinyarwanda ngo uherekeza si ukujyana umugani w'ikinyarwanda uherekeza si ukujyana nabo rero reka mu rwicire ntabwo ari igihe ubacyuriye muri iyi nkuru twavuze ya yimvaho babukije ngo akaba rero avuze ati urubyiruko rero bibategereje ni byinshi cyane ariko nibyo muzavuga ati Kagame azabyumva ibyo bavuze ni ukuri ni setup bayikoze ariko n'urwo rubyiruko rwemerewe gukoreshwa ibintu nk'ibi narwo ntabwo nabwo twaruha pasi oya ni ibintu bigayitse ibintu rero tujye tubivugisha ukuri igihe cyose u Rwanda kandi nicyo kintu abanyarwanda ntabwo ukeneye kuba powerful ntabwo ukeneye kugira imbaraga z'umurengera pasiteri ndetse n'abandi badukurikiye icyo ukeneye ni kimwe gusa icyo dukeneye ni ukugira mbabarire icyo umunyarwanda akeneye niba ushaka tool ituma sosiyete yacu idakomeza kwangirika aka kageni ibikenewe ni ibintu yenda navuga nka bitatu ni integrity cyangwa se kuvuga kuba mbese nabyita ko ari nk'ubunyangamugayo tukaba inyangamugayo muri ntabwo ibyo ari ibintu uzajya kwiga mu ishuri ukamenya ukagira ikintu cya honesty atari no kuri wowe gusa nako no ku bandi nawe ubwawe ukagira icyo kintu cya honesty kuri wowe ubwawe iby'abandi byihorere ibyo kugira ngo wizere abandi cyangwa se ngo mwizerane ibyo bya trust n'ibindi byo tubikire ku ruhande gatoya ariko ube clean nawe kuri wowe wenyine gusa wowe wenyine witunganye wenyine tujye gutunganya abandi ibyo bintu nituramuka tubikoze ari n'ibintu n'utundi yenda wavuga byinshi ariko hari udukaragitere dutoya abanyarwanda bakeneye kujya kuri bo bonyine ibyo bizatuma utajya kuba ujya kwandagara ujya kuvuga ubusa bitemera kuko tudafite ibyo bintu nzi neza ko ariyo mpamvu ubona twarindagiye abanyarwanda bajya hariya bakavuga amagambo batemera ubwabo batemera kuba ngo wumva ngo ibikwiriye ari ukuzana umuntu ngo umaze imyaka 20 n'ingahe n'itindwi 30 ngo ariko ngo urumva ushaka ko ari ukomeza turabizi ko mubeshya ntabwo ari mushaka kubera nta honesty nta integrity nta bunyangamugayo ntaki ni ukuvuga ngo ni muri bampe mukenda muke ntabwo umwanya tuwufite uhagije hari byinshi twavuga kuri iyi nkuru ariko reka yihore reka tugaruke ku ruzinduko rwa Kagame muri Kenya ni nago dusorezaho Kagame afashe umunsi umwe agiye muri Kenya arangije agaruka avuga amagambo y'amangambure amangambure ariko arandika kuri Twitter ye hari aho nageze ndanagira ngo niyanje wayanditse ati I had a brief but very productive working visit with President Uhuru Kenyatta in Nairobi today morning ati now back home I like it this way. Aho niho nashaka gutinda. 1 hour to Nairobi, 1 hour back to Kigali, 1 hour plus discussion, 1 hour from airport to SH, whatever it is, ibyo aribyo, and back to airport, a lot was covered. Ati nagize uruzinduko rugufi ariko rw'ingirakamaro, hamwe na perezida nagendereye perezida Uhuru Kenyatta Nairobi uyu munsi mu gitondo nagarutse ubu namagaze garuka muhira ibi nibyo nkunda listen to me mumbabarire mumubwire Kagame abeshya nka Semuhanuka neza neza amahirwe nuko Semuhanuka ari umuntu w'i Rwanda buri muntu wese aramuzi ati ibi nibyo nkunda I like it this way isaha imwe Nairobi isaha imwe Kigali isaha imwe ku kibuga ibintu tuzi neza ko yagendaga mu mahanga akamarayo ibyumweru n'ibyumweru ikinyoma cye n'icya Semuhanuka tuzi ko atarakunda kuba mu Rwanda ibintu asa bitangiye ryari I like it this way cyangwa indiyo yongera akavuga ati sigaye mbikunda ibingiye ariko ntabeshye ngo nibyo akunda ngo niko abikunda ariko rese icyo nashaka kuvuga icyo nashaka kuvuga nuko ari masaba uwa mwinyi mwibuke yuko hari dosiye y'amata nigeze kuvuga y'amasezerano y'ibintu by'ubucuruzi yari koko ya deal na za deteriza za Kenyatta z'abari kwa Uhuru Kenyatta muri Kenya arangije asanga ntacyo avanamo kontra barayica burundu ndetse banavuga ko bahombeye amafaranga barangije uravuga Kenya byo deal rafa ko yashaka kugira ngo mwambure bikoresha hariya mu Nyange birapfa haza kugira ibibazo bijyanye na onye bya bindi gine by'uburiganya bwa FPL na Kagame by'umwihariko iyo deal ntabwo yabayeho nakumate nashatse kwivuga ariko nsanga yaragiye ibibazo byo guhomba hirya ariko reka ngaruke kuri nakumate ni ijambo rigufi ry'isosiyete yabaga muri Kenya mara y'abamo yitwaga Nakuru Mattress ariko babrijaga bakavuga ko ari nakumate ariko ubundi magambo maremare Nakuru Mattress iyo nayo yari yatangiye gukora imiryango yo mu Rwanda barangije bavuga ngo ntabwo yishyuye ngo ubukode ibyo ntabwo nzi niba ari byo ibyo reka tubishyire ku ruhande ndagira ngo nsoreze nako universite ya yitwaga Kenyatta uburyo yafunzwe n'akayabo k'amafaranga bahombeye ibyo ndabigarukaho nza kuguha ijambo pasteur ariko reka ngaruke no ku bindi za financial institution zo mu Rwanda ibikorwa by'ubucuruzi banke abajera b'amabanke abaprofesori b'abanyakenya ndetse n'amashuri yabo bagiye bayaguza hasi na hejuru nyuma y'icyo gihe cy'amata bidiri maze gupfa babatesha umutwe babuza hirya no hejuru noneho bigiye gupfira ku murari hari universite perezida Uhuru Kenyatta amen abanyakenya nako bagiye kubaka mu Rwanda yitwa Kenyatta University abazareba kuri YouTube yacu ndaza kushyiraho iyo foto yaho baspendinze amadorari miliyoni hafi eshanu cyangwa eshanu z'amanyamerika kubaka iyo university twa Kenyatta University irubakwa ibintu byose biratunganywa bigeza ubwo igeze igihe cyo kugira ngo itangire cooperatinga Kigali iravuga ngo ihindiye itegeko rigenga amashuri bahita bayifunga ndetse hari n'indi university yitwaga nayo ni imwe yitwaga Kenyatta University bubakaga muri Kenya nayo ihita ifungwa yari maze nayo bari bageze hafi miliyoni imwe y'amadolari ya investissement ibyo muri Tanzania rero nabyo ntimugire ngo nabyo ngo ni ibintu biri kayizore ntabwo ari byo kubera ko icyo gihe perezida Uhuru Kenyatta na Magufuli bari babanye nabi cyane ndetse umubano wagarutse ejo bundi kubwa Suluhu Hassan ariko na Kagame nawe yari yashatse kujya muri iyo nzira yo gushaka kugira ngo bakomatanyirize Uhuru Kenyatta na Kenya ibikorwa byabo bya finances barabinyonga cyane n'uyu munsi auditeur general wo muri Kenya baravugaga bati tumugomba kumuha inshingano n'ubwo yitwa Kenyatta ishobora kuba atari ya perezida ku giti cye ishobora kuba ari y'abanyakenya kubera ko ni nk'uko yenda n'ikibuga cy'indege cyitwa Jomo Kenyatta International Airport yitirirwa uriya mu father of the nation ari wese wa Uhuru ntabwo ibyo ngibyo rero ari uko bayobewe amaguye n'amanyanga ya Kagame kumva ushobora kuvuga ngo noneho nagiye hariya gusura Kenya ukazura imanga jya ubeshya ngo nkunda kubikoramo uburyo ibyo ni iyindi dosiye ariko ntunagire n'isoni ukavuga uti nubwo namuhemukiye bwose ariko reka ngiye gutera ibibazo nyamara Kagame tujye tubiseka ariko ararwaye afite indwara ntazi iyo ari yo ubundi yagira ikimwaro n'isoni akavuga ati hariya tuzajya duhurira mu nama ariko kubeshya ngo ndagiye umunsi umwe ngaruke gusa abazi kwanariza bavuze bati umugabo yaratangatanzwe niba agize amahirwe bakabafunguye bamufungurira umupaka hariya reka tunyarukeyo ndebe ko twaganira ndebe ko yamfasha kumuhuza na Museveni akatubera umuhuza yanjye nawe yemi igihe tuzabibona mu zindi nama za East African ijambo ryawe rya nyuma Pastor Habimana ndumva ibyanjye n'exhaustive ibyo nagomba gukora byose ni no kubisubiramo nta gishyashya kirimo nta kintu tutabonye ariko ni na ngombwa gukomeza kwibutsa abanyarwanda no kubabwira ikibazo kibugarije Pastor Jean Claude reka ngo usubize ijambo dusoze
urakoze cyane Jean Paul Perezida Kagame yaraburiwe araburirwa bihagije agirwa inama abantu baragoragoza baramwereka barakuya baringinga ariko aranga bibamba uyu munsi ari mu ngaruka z'uko kutumva kwe ubu rero iyo wumva arimo agenda aho ngaho akaba arimo yikira igitagaseka ngo avuye muri Kenya ahubwo sinzi n'ukuntu azi kubara imibare y'iminota indege igenda hariya ubundi nta nubwo isaha imwe igeramo kuva Kigali ujya Nairobi ni iminota 55 kuki abyita isaha araza akabeshya abanyarwanda yivugira ibyo yiboneye yagiye abaza n'abaturage bakamuha amayitinereri uko akorwa n'ibihe mbere y'uko atangaza ibyo yiboneye yiyumvamo
kuko so, aho yaciye hirya no hino ngo ajijishe buriya wasanga amara nk'imisaha mu kirere ngo azi umwuka uri ku kibuga
ageze ahantu asumbirijwe rero akeneye abantu akeneye ubufasha ubushize nari nabikomojeho ndavuga ngo puresha Kagame ajya avuga ngo puresha ntikora hariya Kagame afite puresha imumereye nabi
erega niyo agiye kubivuga ibimugeze nangiye kwegwa ibimugeze ahantu habi ariko ibimugeze ibimwota buriya akavuga ati reka njye kubyikuramo buriya nayo niyo ibimuvugisha biriya
ariko nibyo ibimumereye nabi akajya avuga ko atayikunda ariko iba yaje ibimugeze kure ubundi uko tumuzi Kagame ntaryama ntasinzira ubu rero ibibazo by'ingutu aba yarishyizemo bitewe n'ibyemezo bihubukiye aba yakoze yiyemeye ngo nk'ubwo ni umugabo ukomeye hari ibintu ubona rwose akavuga ati Kagame n'ubwo rwose uretse no mu burwayi wavugaga ahubwo hejuru y'ubwo burwayi harimo no gusaza ubusa ashaje ariko imburagihe kubera ko ubundi mu myaka ye yari akiri muto ariko ubona ko imitekerereze ye ifite ibibazo bikomeye muri iki gihe niyo ibyemezo afata bikomeye ni nkunda kubivuga ngo Kagame ni wa muntu ukora agatekereza nyuma ubu izo ngendo ujye mwumvamo ashaka abahuza ashaka ko bamufasha ashaka ko bagira gute nonese ntumwibuke ejo bundi ajya muri Angola ngo babahuze n'Ubugande bariyo ko bafungura umupaka uretse havuyemo iki uretse gutakaza umubare w'amafaranga atagira ingano ari muri izo ngendo n'ibiganiro n'amanama adashira kubera iki yicaranaga n'abagabo bakamugira inama bakamubwira bati ariko kemura ibibazo ufite ganira n'abantu mutavuga rumwe batega amatwi bumva ibyo basaba ariko Kagame kubera ko yazi ko yafashe ngo igihugu ngo ku mbunda ngo agomba kukigundira ku mbunda ngo ntagatuza ngo ubwo ntagomba kugira ibiganiro cyo koza byo rimwe na rimwe ndamwumva kuko nta ndemwe yigeze ashyikirana n'abantu n'amasezerano yarusha uko yagenje twarayabonye n'icyayavuyemo ibiganiro ntago bikozwa ariko ubu ngubu uyu munsi arongeye ati ndashaka ibiganiro buriya barimo barareba ukuntu bava mu kibazo yishyizemo akoze kubona umugabo wikingirana mu rugo akajya gusaba abaturanyi ngo bazamufashe kureba uko kumufasha gufungura urugo rwera ukuntu yakwikura mu kibazo yishyizemo ubwe u Rwanda dusanzwe turi agahugu kadakora ku nyanja igihe cyose dukeneye abaturanyi kugira ngo tubeho ariko umuntu iyo mfashe icyemezo cyo kwifungirana abo baturanyi koko uretse kuduseka hari ikindi bakora uhuru Kenyatta rero we bamugira inama ibyo ari byose buriya ariko ntago nzi ko Kagame yayumva yewe na Museveni ubwe yarinze ko barinze bagerana hariya ntako atamugize kuko mu karere burya ibihugu bifite uko bibana ntago bashyira imbere amakimbirane bashyira imbere imibanire myiza kabone naho baba bafite ibyo bapfa mu buryo bwihariye wenda ku giti cyabo nk'abayobozi ariko ku bw'inyungu z'ibihugu byabo ubundi hari aho bagerageza bakabirenga bagashyira imbaraga n'inyungu z'ibihugu byabo imbere uhuru Kenyatta rero nawe azi icyo gukora Kagame wihenura ku Banyakenya akabamenesha abarimu yari yarabirukanye mu minsi ishize bari baratashye ari benshi b'Abanyakenya babaga mu Rwanda nabo bakoraga mu mabanki n'ahandi bari baratashye biriya ni ibintu Abanyakenya baba bazi kandi bazi ubwenge barabibona uko ubabaniye ntago Kagame hari igihe yajya yibeshya akagira ngo indorerwamo areberamo mu cyasi uko yiyibwira nk'uko afata u Rwanda akumva ko n'ibindi bihugu abandi bayobozi babyo ariko babiyoboye oya iyo bigeze ku nyungu z'igihugu inyungu z'igihugu zijya imbere kurusha inyungu z'ubaza abantu ku giti cyabo ibyo Kagame yabakoreye rero barabizi kandi arabizi neza ko niyo bafungura umupaka wa Uganda atabanye neza na Kenyatta Uhuru Kenyatta Mombasa nayo yakuraho ibicuruzwa yakoresha Tanzania yonyine nayo ubona ko bayigengesera kandi ibyacaga Mombasa ari nabyo byinshi muri kino gihe cyane cyane ko numvishe ngo bahafite n'ikibanza gihoraho cy'icyambu i Mombasa ndavuga u Rwanda rero Kagame wihenura ku Banyakenya kandi azi ko ari bubakeneye kurusha uko bamukeneye n'izo nzira zose aba yazifunga nyine ariko nanone akayibona ko mu gushwana na Museveni ari nko gukandagira mu ntabire ye Kagame agomba kuzirikana neza ko adashobora kwigira ubwe agira gutya agahuruduka agaharara akagenda akikubita ku bantu abantu abaperezida bo mu karere bose akabaca amazi akabasuzugura akirukanka ngo yagiye mu Banyaburayi agiye mu bazungu ngo agiye ngari kumwe na ba Tony Blair ngari mara kumwe na ba Clinton n'abandi bose akabasuzugura bakamwihorera ariko bagaruka ku butaka akabasanga aha ngaho akabura ukuntu abigenza yarabatutse yaragiye avuga amadiskuru arimo amera nk'aho abasesereza ariko nabo baramubona ko ari umuja ujya guhakwa kwa mpatsi ibihugu aho ibyo byose ni igisebo ku Banyafurika cyane cyane abaharanira ko Afurika yigenga biriya byose ntago ari ibintu bigenderaho Kagame arazwi bafite uko bamufata ariko ngira ngo hari nabo basigaye bafatanya natwe amasengesho sibo bazabona bamuruhutse kuko arabangamye abangamiye ibihugu duturanye abangamiye ibihugu byo mu karere muri rusange ubwo rero ibyo byo kwikirigita agaseka ngo yavuye muri Kenya ngo urugendo ngo yakunze ariya ni amenshi Kagame akunda kugira menshi yagira amagambo menshi y'ubujarwa ntazi uko bigenda ariko biriya ni kubera ko buri hari ibitagenda neza akenshi abashaka kwikura mu isoni akagira ngo abanyarwanda baba bajyanye aho yagiye ariko isoni burya ni kimwe aroba byamukubise so reka dukomeze rero dutegereze kandi dukomeze duharanire impinduka twifuriza u Rwanda amahoro kandi twifuriza abashaka n'abaharanira impinduka ishya n'ihirwe kugira ngo iyo mpinduka cyangwa se ibyitwa inzozi bizabe impamo ahareho n'abo banyarwanda n'urwo rubyiruko twavuga mu kanya twazabona itandukaniro bakabona ubudasa nyabwo bakabona ko bashobora kubaho bashobora kubona ubuyobozi bwiza bubabereye kandi bubarebera kure bugatuma ejo hazaza abantu batahishisha ahubwo tukaharanira tukahikunda tukakunda tukumva twifuza kureba ejo hazaza tukagira amatsiko ariko ubu ngubu umuntu yibaza ngo ejo hazaza ndavuga cyane cyane abari mu Rwanda umutima ugasimbuka kuko babona ko nta hare ariko nta joro ridacya nta n'imvura idahita ayo mahoro twaharaniye ubwo bwisanzure twifuza tuzabigeraho imana ibidufashijemo murakoze
reka nongere ngo ushimire Pasteur Jean Claude Habimana kongera kwifatanya natwe muri ibi biganiro byo kuri Radio Iteme wakoze cyane rero kandi nshimire n'abakunzi bacu naho muri hose mbifuriza ibihe byiza mugire mukomeze nako kuryoherwa no kunagerwa n'ibiganiro byacu naho utaha
kamara ninde wakirenga gizabo bangana ninde ubona mahari ari inzira nyayo Shut up, Tin Hambara.